Harbala Bukenya Samuele wa mathomo kgaolo ya boraro re fumana taba bana betso mo moprista Eli abulala Samuele hore ha ka utla lentswe le mmitsa a robetse a re bua morena bua morena motlhanka wa hao o mametse. Samuele, 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 Wahanaba, Uri, Ua, Mulana, Mutanga, Wahauma, Mets,
Samuel. Samoa.